You mean the world to me. Please give me one more chance to prove my love to you. I love you, I love you.
Don't come here.
Oh no.
Baby, don't come here.
Mutwe kunetorola nga CD ROM naye kye mmanyi kino nange sikiriimu bwomu banja bagenda okawulira amaziga gabayitemu mukwano oba ompulira nsaba onziriremu gwe yali pulani esayi na bakapu neemu abagamba itu ending tears be bafunyeemu nsaba kisonyiwo wonna we nasobyamu bambi amasimu gange togafuula bize gaddemu ne tekisi kuwatisaapu bambi zitunulemu buli we buzibu omutima gwange tekumbaamu mbamanyi eriyomuyaayi omulala akutuddemu ng'ayina wakututta wali mukuzanyamu.
Don't come ya.
Oh no.
Baby, don't come ya.
Omutima gwange gunafuye.
Don't come ya. Baby, don't come
ya. Amaziga gakulukuta.
Don't come ya.
Baby, no.
Baby, don't come ya.
Chabisola.
Don't come ya.
Simulimu abantu bilioni musanvu na era teri ya linga gwe. You are so special. Nkwagala kuva kuntobo y'omutima gwange ngaddaluwa chankala nyo bongo bwange kati buli kiro ntunula ku kitanda kyange nesaba Katonda ne mugamba ekitange buno obulumi bugenda komadye wange naye taddamu mpulira nze nandi stressed nzijukira bu text we twoherezanga every night nzijukira love we tamanyi ya Romeo na Juliet phone calls nga ngamba hello Mr. Right funa memories za kasikando yagendera kati gamba simalako nga nakola nebya sisobola myaka etano tukizimba mu second ya sibula sikyebaka omutima gubera guntukirira social media teyamba balonza ndi munafu babera bansekerera edi musajja nino mbigumira.
Don't come ya.
Oh no.
Baby, don't come ya.
Omutima gwange gunafuye.
Don't come ya. Baby, don't come
ya. Amaziga gakulukuta. Baby, no. Chavisola. Oh.